Today, in this message, I'm opening up a series that we're going to do for a couple of months.
Kwa ajili mjumbe leo itatusaidia kufungua kishina kenye tutakuwa nasemezea kwa miezi ijayo.
So this message is probably, because it's the first one, it gets you ready for the rest of it.
Unajua kwa ajili hii mjumbe ni ya kwanza, itakutayarisha kwa kuwa tayari kwa mjumbe yenye itafuata tena.
Now the good thing about us here at Light of the Nations, we do have a podcast. You can get it on your phone and you can listen, or your computer, you can listen to the messages if you miss one.
Kitu mzuri mkanisa yetu, tuko na ile banaita podcast. Unaweza kisha mafundisho hivi, unaweza kwenda kunyumba na kuisikia tena kwa telefoni yako. Vyote vyenye tuko nasema hapa, kuko namna ya kubisikia tena.
If you don't know how to do that, just talk to some child who's about 12 years old. They can figure it out on your computer.
Kama ujue namna kutumia phone kwa kupata vyenye vile tuko nasema hapa, uliza tu mtoto kidogo wa miaka 12.
The name of this series is called Marriage, Money, and Family Matters.
Mujumbe inasema ndoa, franga, na jamaa inakuwa ni bitu ya muhimu wala bitu ya maana.
You know, we need to pay attention to our families.
Unajua tunapasha angalia mzuri majamaa yetu.
And I want to encourage you to think about these things and to begin to pray for us as a church that our families be strengthened.
Napenda mkuwe naomba tena ili kanisa yetu tukue batu wa kuelewe vitu na kanisa yetu ipate kuya ya nguvu.
Now I want to say something, first of all, to those of you who are single, you're going to think, oh, well, I don't need to listen to this.
Napenda kusema kwa watu wale wanakuwa wangali wa mbaraka, wanasema hii mambo ituangalie siye, napenda usikilize.
I want to say to you right now, stop thinking that.
Napenda kuelezea acha kufikiri namna hiyo.
Because some of you who are single are going to get married one of these days.
Kwa ajili mwewe wenye mko wa mbaraka leo, kesho mtaoa wala mtaolewa.
Now is the time to learn what you don't know about family.
Kumbi leo ni siku mzuri ya wewe kujifunza vitu vyenye ujue kuhusu ndoa.
Now some of you have been married already and maybe your spouse has passed away or things didn't work out. You're not married now.
Wengine waliolewaka wala waliowaka lakini bibi wala bwana alifariki na wanabakia vile wa bila bibi wala bila bwana.
I want to tell you something very important.
Lakini napenda nikuelezee kitu mwa kia maana tena sana.
The church needs you.
Kanisa inakuhitaji.
The church needs your prayers.
Kanisa inahitaji maombi yako.
And the church needs you to invest into the lives of families around you in the church.
Na kanisa inapenda utie ile ufamu wako ndani ya majamaa ingine ile inahitaji ile msaada ndani ya kanisa.
And the other thing you need to know is that even if you are single, you are still part of a family.
Lakini kitu napasha tena kujua kusema hata kama uko mbaraka, lakini ujue kusema uko wa maana ndani ya jamaa.
You came out of a family.
Unatoka ndani ya jamaa moja.
And you always have your church family.
Na unakuwa tena na ile kanisa kama jamaa yako nyingine.
Marriage and family is one of the most important aspects of life.
Unajua ndoa na jamaa ni vitu vya muhimu sana mu maisha ya mtu.
Bad marriages make bad families.
Unajua ndoa mubaya inafanya jamaa mubaya.
Bad families make bad churches.
Na mjue kusema majamaa mubaya inafanya kanisa mubaya.
And bad churches don't help the world.
Na mnajua kanisa mubaya haisaidii ulimwengu.
But it also works the other way around.
Na inatumika tena namna tofauti.
Good marriages make good families.
Ndoa mzuri inatunga majamaa mzuri.
And good families make good churches.
Na majamaa mzuri inafanya kanisa mzuri.
And good churches can change the city.
Na kanisa mzuri inaweza badilisha mjini.
There's a pastor whom I know who always says the church is the only hope for the world.
Kuna kwa pastori mwenye anasemaka kanisa inakuwa tu ni tumaini moja yenye tulishabakia nao ulimwengu.
And the only churches that can help the world are those who have Jesus Christ right in the center of them.
Na kanisa yenye inaweza saidia ni kanisa ile kuna Yesu kama msingi.
So we want to be that kind of church.
Tunapenda kuwa kanisa kama ya vile.
So we're bringing these message on marriage, family and marriage and money and family matters.
Ndio kwa maana tunaleta mjumbe kama hii franga, ndoa na jamaa inakuwa ni muhimu.
We're going to talk about franga.
Yeah, tutakwenda kusemezea makuta.
money.
Franga, feza.
We're going to talk about money because money, how we deal with money, has a lot to do with how the condition of our hearts.
Takwenda kusemeza kuhusu franga kwa ajili gisi tunatumia franga inaenda kugusa hata roho zetu.
But we're going to start today by talking about who we are.
Na ya kwanza yenye tutakwenda kusemezea leo ni kujua sisi tuko wa nani.
Praise the Lord.
Bwana sifiwe.
Hey, I see this family here. We haven't seen these guys for a long time. This is these guys who were neighbors of Catherine's family here.
Yeah.
Welcome back, guys. It's good to see you. Wow. That's awesome. You know, you're going to have to remind me of your names. What's your name, young fella? Francis. Francis. And your name is? Rosie. And you are? Elaine. Alina. Yeah, so these guys, their mom used to attend with them years ago.
Yeah, mama yabo na alikuwa anakuja kanisa hapa.
And of course, Gaston, we see him every once in a while.
Gaston yeye anakuja kuyaka tu.
Yeah, this is his family. Welcome, guys. It's so good to see you here.
Karibu tena, tunafurahi sana.
Ah. Please tell your mom I said hello and that we all miss her and would like to see her again.
Mwelezee mama kusema tunamsalimia na tunafurahi tutafurahi tena kumuona kuja tena kanisa.
Hallelujah.
Amen.
Boy, that was a good moment right there. That makes me happy to see you guys.
Yeah, anakuwa na furaha sana kwa kumiona.
So who are we?
Ya kwanza tuko wa nani?
We're going to talk about that to begin this series of marriage, money, and family matters.
Ni ile nukta itatusaidia kuanzisha hii mafundisho kuhusu franga, ndoa na jamaa.
The family is the basic unit of society.
Jamaa inakuwa ni msingi ya umoja wa mgini kama tunaweza kusema vile.
We're all part of a family.
Kusema wote tunatoka mjamaa fulani.
You might not have liked your family, but you still are part of one.
Hata kama haupendake jamaa yako, njoo jamaa yako.
And the first point I want to make is that there is a permanence in family.
Na kuna kuwa kitu kile kinakuwa kia muhimu ndani ya kila jamaa.
I'll explain what I mean. That's the first point though, the permanence of family.
Na tutakwenda kusema vitu vyenye vinakuwa kila wakati ndani ya jamaa. Ya kwanza,
I want to look at a verse, John 1 verse 12.
Napenda tufungue kitabu ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa 12.
It says, but to all who have received him, those who believe in his name, he has given the right to become God's children.
Anasema kwa wote wenye walimpokea na wenyewe wanamwaminia iliwapatia uwezo wala aliwapatia uwezo wa kuitwa watoto wa Mungu wala ya kuwa watoto wa Mungu.
This is one of the most amazing verses in the Bible.
Inakuwa ni mstari wa Biblia yenye ajabu sana ndani ya Biblia.
That God would let us have the right to be in his family.
Kusema Mungu anatupatia ile ruhusa ya kuwa ndani ya jamaa yake.
Now, if you have your Bible and you're looking at that verse, I want to ask you a question.
Sasa kama uko na Biblia yako unasoma, napenda nikuulize swali hili.
What gives us the right to be children of God?
Ni nini inatupatia ile ruhusa ya kuitwa ya kuwa watoto wa Mungu?
To, but all who have received him and believe in his name.
Kwa wote wenye walimpokea na wanaamini ndani ya jina yake.
That's all it takes. You receive Jesus.
Inaomba tu unampokea Yesu.
You believe in his name.
Na unaamini mjina yake.
And you now have the right to be a child of God.
Na ni pale unakuwa na ruhusa ya kuwa mwana wa Mungu.
What a good news that is.
Inakuwa ni habari njema kabisa hii.
Amen.
Amen.
Who's received Jesus in this room?
Nani alishakampokea Yesu ndani ya hii nyumba?
Hallelujah. Who believes in his name?
Nani anaamini jina la Yesu? Napenda tuone mikono ya watu wenye wanaamini ndani ya jina la Yesu.
If you do, you are a child of God.
Sasa ukimwamini na Yesu ulishampokea, uko mtoto wa Mungu.
Now, as I get back to my sermon here, there are good families and bad families.
Na mkurudia ndani ya ujumbe wetu mnapasha ujua kusema kuko majamaa mzuri na jamaa mbaya.
But the thing about a family is a family is a family.
Na kitu ya kujua ni kusema jamaa inabakia jamaa.
You cannot change the basic relationship to something else.
Hauwezi na badilisha ile uhusiano wenu mu kitu kingine.
You can improve the quality of the family, but you cannot change the fact of the family relationship.
Unaweza tengeneza namna yenu ya kuishi, lakini hauwezi na badilisha bandugu kusema huyu haiko tena ndugu yangu, napenda ndugu ule. Hapana.
Okay, here's what I mean. A sister is a sister forever.
Unajua dada anakuwa dada milele.
You might not like your sister, but she's still your sister.
Hata kama umupende ule dada yako, anabaki dada yako.
A brother is always a brother.
Ndugu yako naye anabakia ndugu yako.
A son or a daughter, they are what they are.
Watoto, mwanamke wala mwanaume, wanakuwa watoto kwa baba yabo.
Even though I've heard about families who their daughter or son has done something terrible, the parents say, they are no longer my son, they are no longer my daughter.
Hata kama tulishakasikia batu kusema vile huyu mtoto anafanya mambo mbaya, tunamkataa, haiko tena mtoto yetu.
Now you can say that.
Unaweza kusema ni mzuri.
But it doesn't change the fact that there's still a son or daughter.
Lakini hayamaanishi kusema ni mtoto haiko tena wako, ni wako paka.
Friends are not the same.
Unajua urafiki haiko pamoja.
There are friends that you like.
Kuko warafiki wenye unapenda.
And as long as you're getting along, they're your friend.
Na wakati mnaishi na ule rafiki,
and you might even feel like your friend is closer than your brother or your sister.
Unaweza kujisikia kama ule rafiki anakuwa tena karibu na wewe, unampenda zaidi ya ndugu yako.
But your friends can go away and no longer be friends anymore.
Lakini ule rafiki kesho anaweza badilisha akili na hamtakuwa tena warafiki.
But a family member, they're always going to be a family member.
Lakini wandugu wanabaki wandugu milele.
So that's my first point. A family is permanent.
Unajua jamaa inakuwa ni kitu iko vile kama tunaweza kuielewa.
Are you with me?
Tuko pamoja?
Are you getting this message?
Mko naelewa mjumbe?
Turn to the person next to you and say,
geuka kwa jirani yako,
my family is permanent.
Umwambie kusema jamaa yangu ni ya muhimu sana.
Now that is why in the church we call, what do we call each other?
Joko maana mna ndani ya kanisa mnajua tunaitanaka nani ndani ya kanisa?
Brother and sister.
Ndugu na dada ndani ya kanisa.
You might not like the other person in the church, they're not your friend, but they're your brother or sister. They matter. They're part of your family.
Unajua unaweza kukataa wala upendi mtu ndani ya kanisa, lakini ndani ya jamaa yako bali watu biko pale.
Are you with me?
Amen.
Okay. So the second point I want to make is that God himself is a family.
Ya pili napenda nimeweze kusema Mungu peke yake anakuwa jamaa.
It's the best example of family we have.
Inakuwa ni mfano mzuri ya jamaa yetu tunaweza kuwa nayo.
Have you ever thought about that? God himself is a family.
Ulishakafikiri kusema Mungu peke yake anakuwa jamaa?
You've heard about the Trinity?
Mulisakasikia mambo ya ba Mungu tatu ndani ya Mungu moja.
We have God is a father.
Tunakuwa na Mungu anakuwa baba.
We have God the son.
Tunakuwa na Mungu mwana.
And we have God the Holy Spirit.
Na tunakuwa na Mungu Roho Mtakatifu.
So that's a family.
Mnaona kusema ni jamaa.
And God has always existed forever.
Na Mungu anakuwa naishi milele.
It's one of the best things we have in Christianity is this idea of a Trinity.
Ni kitu ya muhimu yenye tuko nao ndani ya Ukristo ni kuchoka kusema tuko na ba Mungu tatu ndani ya Mungu mmoja.
Now it's a very difficult doctrine to explain and to understand.
Unajua inakuwa vigumu kuelewa hii mafundisho.
And in fact, nobody really understands.
Kwa kweli nikusema watu wengi hakuna mtu mwenye anaelewa kabisa hivi.
We don't have three gods, we have one.
Hatuko na wa Mungu tatu lakini tuko na Mungu tu mmoja.
But we have all three in one.
Lakini tuko na baba Mungu tatu ndani ya Mungu mmoja.
And that's a big problem to
unaona hata mkufikiri mwakili au mtu au bielewi.
And you know sometimes we as Christians when we're challenged on that we just try to fight to explain it.
Muna just kama Wakristo wakati nakutana na watu wenye waamini vile vitu tunaanza kujikaza ubaminishe Mungu.
But the thing is we don't need to understand it.
Lakini mambo ni kusema atuitwe tu paka kuielewa.
We do need to accept it.
Lakini tunapasha kuitika.
And we need to rejoice in it.
Na tunapasha furahi ndani ya hii
Because the Trinity teaches us so many things.
Kwa ajili hii mafundisho ya Mungu tatu ndani ya Mungu moja inatufundisha vitu mingi.
In fact, the more you think about it, the more it brings comfort to your soul, seeing God has a message in the idea of the Trinity.
Unajua wakati tunafikiri zaidi kuhusu hii mambo inakusaidia kuelewa vitu mingi kwa ajili Mungu anakuwa na mjumbe yeye anapenda kutufundisha kupitia hii mafundisho ya Mungu tatu ndani ya Mungu moja.
A question you might ask is, why is there a Trinity? Not what is the Trinity, but why is there one?
Sasa swali unaweza kujiuliza ni kwa nini ba Mungu tatu ndani ya Mungu moja?
Why does God have a Father, Son, Holy Spirit?
Kwa nini Mungu iko Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu?
It's because God is all about relationship.
Kwa ajili Mungu anajali zaidi kuhusu ile uhusiano wala relation.
So God always had relationship.
Mungu anakuwa na ile uhusiano kila wakati.
Before there ever was a human, before there ever was an angel, God himself had relationship.
Mbele hata kuwe wa malaika wala aumbe mtu, Mungu alikuwa ndani ya ile uhusiano.
It's not just one person, it's three.
Haiko tu mtu mmoja lakini watu tatu.
Because when there are three of us, there is a multi-directional relationship.
Kwa ajili kama kuko watu tatu, kuna kwa ile uhusiano ya mingi inatembea katikati ya wale watu tatu.
So it's not just two.
Haiko tu watu mbili.
Because when there's two, we can just have this one directional, me to him, him to me.
Kama tuko watu wawili, ni kusema huyu anasema na huyu anasema, na kwa tu ni uhusiano ya watu mbili.
But when there's three, we have to shift our direction back and forth.
Lakini kama ni watu tatu, mnapasha itembeza ile uhusiano vile.
It increases the complexity of our relationship when there's three of us.
Inakomalisha tena uhusiano wetu wakati kuko watu tatu.
And it teaches us a wonderful thing about unity.
Na inatufundisha tena kuhusu umoja.
It teaches us about love.
Inatufundisha kuhusu upendo.
Because in relationship there has to be love for it to continue.
Kwa ajili ndani ya uhusiano kunapasha kuwa upendo ili ile uhusiano iendelee.
What about in the Trinity, do we see submission?
Sasa ndani ya ile wa Mungu tatu ndani ya Mungu moja tunaona kujinyenyekeza kwa mwingine.
Is there submission in the Trinity in God?
Ndani ya Mungu kuko ile kujinyenyekeza?
Yes.
Ndio. Ndio.
Yes. What do we see? We see Jesus.
Tunaona Yesu
in submission to the Father.
Anajinyenyekeza kwa Baba.
And yet Jesus said, I and the Father are one.
Lakini mtaona kusema Yesu pekee alisema mimi na Baba tuko mmoja.
That's even more than saying we're equal, it's just saying we are united, we are one.
Mnaona kusema inazidia hata kusema mimi na muzidia Baba, lakini anasema tuko mmoja, tuko kitu kimoja.
And yet he submitted himself to the Father.
Lakini hata vile anajinyenyekeza tena kwa Baba.
In order to go to the cross.
Kwa kuitika kwenda kumsalaba.
Jesus even asked, please, if there's any way to save the world and not go to the cross, let's go that way.
Na Yesu alimulomba hata Baba, kama kuko njia nyingine kwenye tunaweza kuokoa ulimwengu, acha tuende mule njia fafazi ya mimi kupita kumsalaba.
But he said, nonetheless, whatever you will, that's what I will do.
Lakini mwisho yake alisema, acha mapenzi yako ifanyike, sio mapenzi yangu.
We have a son who's in perfect harmony with his father.
Tuko na mwana mwenye kwa uhusiano mzuri na baba yake.
I have three children, four children.
Yeye kuna watoto 4.
And I love them very much.
Na anawapenda mzuri sana.
And they love me most of the time.
Na wanampenda sana.
But we don't have perfect oneness.
Mnajua lakini hakuna ile umoja kabisa.
Sometimes they're angry with me.
Wakati mwingine wanamusirikia baba yao.
Sometimes they disagree with me.
Wakati ingina waelewane mzuri.
Sometimes they want more from me than I'm willing to give to them.
Mala ingina wanahitaji zaidi ya ile yeye anaweza kuwapatia.
But here's what we have. We have the Father in heaven and his son.
Lakini muone hapa tuko na baba kumbingu na mwana wake.
That give us the perfect example of that relationship.
Wenye wanatupatia mfano mzuri ya namna gani tunapaswa kuwa na uhusiano.
So for me as a Christian man, I can look at the Trinity, I can look at God and follow that example.
Sasa mimi kama Mkristo napaswa angalia namna Mungu anakuwa na Yesu na mimi nafuata ile mwenendo.
Are you with me today?
Tuko pamoja kanisa?
So here's the next thing I want to say about the Trinity. There's always a relationship.
Napenda kumieleza kusema ndani ya uhusiano ya katikati ya Yesu Baba Mwana na you know, there's no Trinity in Swahili, so I'm trying to make it up.
Oh, okay. Make up a Trinity word.
Yeah, I'm just trying to make it up. Mnaona ile mafundisho ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kuko uhusiano mzuri katikati yao.
That's hard if you don't have a word.
Yeah.
That, you're doing a great job. Let's
Thank
give
you.
A hand, Pastor Feast.
Yeah.
So, God doesn't like for anybody to be left out of a family.
Unajua Mungu apendi hata mtu mmoja akue nje ya jamaa.
So in Psalm 68 verse 6 we have a beautiful verse.
Na ukisoma Zaburi 68 verse 6
God intends for everyone to be in a family.
Mungu anapenda kila mtu awe ndani ya jamaa moja.
It says in Psalm 68, God sets the lonely in families.
Inasema Mungu anatia wale watu wanakuwa wametupwa anawatia ndani ya jamaa.
So in Christ Jesus nobody's left out.
Nikusema ndani ya Yesu Kristo hakuna mtu mwenye ule ko nje.
And the church is the place where family happens for the lonely.
Na kanisa inakuwa ni fazi kule watu wenye walishatupwa wanaweza kupata pumzika.
This is why I said at the beginning, if you are single, we need you in this family.
Ni kwa maana nilimieleza kumwanzo hata kama uko mbaraka tunakuhitaji ndani ya kanisa.
So don't resist being part of the family.
Hapana kukua na katala kuingia ndani ya jamaa.
This verse goes on to say he leads out the prisoner with singing.
Anasema ana fungua mwenye alikuwa shakufungwa na anampatia na wimbo ya kuimba.
People who are in bondage, he sets them free.
Watu wenye alikuwa shafungwa anawafungua.
But then there's a warning here.
Na kuko kitu kienye kile wanatukebesha ange.
The rebellious live in a sun-scorched land.
Wanasema mwenye anatomboka anatiliwa pafazi pa kukauka kabisa.
So what that says to me is that if you have a rebelliousness in your heart, it's difficult for you to get into the family.
Na inamaanisha kusema kama uko na roho ya kutomboka inakuwa nguvu ukue ndani ya jamaa.
You live in a desert place if you don't have a submitted heart.
Kama hauna na ile roho ya kujinyenyekeza iko sasa unaishi pafazi pa kukauka mjangwa.
So church, we need to understand we're all part of God's family.
Kumbe kanisa tunapenda mwelewe kusema wote tuko ndani ya jamaa ya Mungu.
Pastor Feast, I'd like you to lead us in a song right now. And I'll tell you what it is.
Yeah.
You know this song very well, and most of these people know the song.
Yeah.
Mwamba, mwamba, Yesu niye mwamba.
Okay.
Could everybody stand up, please?
Tusimame.
I want us all to sing this song. You can clap your hands. We don't need any instruments. We're going to do it like we're out in the village somewhere.
Yeah.
Okay?
Mwamba, 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 Mwamba mwamba Yesu niye mwamba haleluya Mwamba
mwamba mwamba Yesu niye mwamba
Mwamba wa ajabu mwamba wa salama Mwamba mwamba Yesu niye mwamba haleluya Hai mwamba 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 Yesu niye mwamba haleluya
Mwamba mwamba mwamba
mwamba
mwamba Yesu niye mwamba
Haye aye Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa milele Haye Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa milele Watu watapita lakini Yesu ni Mungu wa milele
Dunia itapita lakini Yesu ni Mungu wa milele. Oh, mapendo, ewa mapendo, hawa mapendo, Yesu kimbilio, milele wa mapendo, Bwana wa mapendo, hawa mapendo, hawa mapendo, ha Jehova, he Jehova, Jehova, he Jehova, Jehova, he Jehova, Jehova, aye wa mapendo Mungu wa milele.
All right. Now that, go ahead and have a seat.
Munezeka.
That song means God is a rock.
Yes.
Right? Yesu ni mwamba. We tried to do that in English and it didn't work.
Tulipima kujikaza tuitie mu Kiingereza lakini haivikuendelea.
Because it doesn't sound as good when you say Jesus is a rock. Just doesn't. It's not as good as mwamba.
Mnacho wakati unasema mu Kiingereza Yesu ni mwamba watu wanaangalia mbona umwe tena muita Yesu anakuwa lijiwe.
I just wanted us to sing that song to just get ready for this next point.
Alipenda tuimbe wimbo kwa kututayarisha kwa kuingia mwiki kipande ya pili.
The third point and the last point in this message is that you look like God.
Nukta ya tatu inasema wewe unafanana na Mungu.
We're talking about who we are.
Tunasema kuhusu sisi ni wanani.
The family is permanent.
Jamaa inakuwa ni ya muhimu sana. Nukta ya kwanza.
God himself is family.
Ya pili Mungu yeye pekee anakuwa ni jamaa.
And you look like God.
Na ya tatu wewe unafanana na Mungu.
So an award should be given to a United Airlines agent in Denver.
Na neno ililetwa kwa au watu wa kutembeza kompania ya avion ya United Airlines hapa Denver.
This happened a few years ago here in Denver.
Hii mambo ilifanyika hapa Colorado to Denver.
The flight agent was making a point.
Huyu wa kutembeza ndege alikuwa na tembeza ndege.
A passenger came up to her and was very rude.
Na mtu mmoja alikuwa kwake na alikuwa anamsemeza misemo mbaya.
This is back in the days when the Denver airport was over there at Stapleton.
Na ilikuwa ni wakati ile airport haikuwa fazi yenyewe, ilikuwa fazi nyingine.
And there was a United Airlines flight that had suddenly been canceled.
Na kulikuwa ndege yenye ilipasha kwenda lakini balikataza kupanda.
And this one woman agent was rebooking all the passengers. There was a very long line and they all had to get on another flight.
Sasa huyu mwanamke mwenyewe alikuwa anatumika na ile ndege, alikuwa anawatia watu kwa ndege nyingine na kulikuwa watu wengi na alikuwa tu yeye pekee anafanya ile kazi.
And while she's dealing with one passenger after another, suddenly an angry passenger pushed his way to the front of the line.
Na wakati alikuwa anatengeneza kusukuma kutosha watu mu hii ndege kupeleka kwa ndege nyingine, mtu mmoja alikuwa na kisirani sana akaenda kule mbele kuenda kukutana na yule mama.
In those days they had paper tickets.
Na kwa ile wakati kulikuwa tu ni matike ya papier.
And this man slapped his ticket on the counter.
Na alibeba na piga ile papier yake pa meza.
And he said to the lady.
Na anamwambia yule mwanamke.
I have to be on this flight.
Mimi napasha kuingia paka ndani ya ile ya ndege.
I have to go first class.
Na mimi napasha kwenda paka pa fazi ya kwanza.
And the woman patiently replied.
Na huyo mwanamke kwa utaratibu wote akamjibia.
She said, "I'm sorry, sir."
Anamwambia, "Samani baba."
I'd be happy to try to help you.
Mimi naweza kuwa na furaha ya kusaidia.
But I have to help all these people first.
Lakini unapasha kujua kusema napasha kusaidia wa watu kwanza wenye walikuwa mbele yako.
And I'm sure we'll be able to work something out.
Na anamwambia ni kwa kweli tutapata fazi mzuri juu yako.
The passenger was unimpressed.
Na ule mtu ule alishangaishwa.
He asked loudly so everybody could hear him.
Na analalamika sana ili watu tuwasikie.
He points his finger at her.
Anamtia kilole yule mama.
And he says, "Do you have any idea who I am?"
Na anamwambia, "Wewe haujui mimi ni nani?"
Without hesitating.
Na huyo mwanamke bila Shaka akamujibia.
The gate agent smiled and she grabbed the microphone to public address.
Na ye akabeba hii microphone na anaanza kusema sasa ili watu wote basikie sasa.
And she says, "May I have your attention, please?"
Mimi naweza mnaweza kusikia kwa vile napenda niseme.
We have a passenger here at the gate who does not know who he is.
Tuko na mtu mwenyewe kwa hapa ajui yeye ni nani.
If anyone can come here and help him find out his identity, we would appreciate it.
Mtu mwenyewe amsaidie kwa kujua yeye ni nani, kwa ajili anapenda kujua yeye ni nani.
That guy got embarrassed and walked away.
Sasa yule mtu alisikia haya na anakimbia mbatu.
He asked that question, "Do you have any idea who I am?" Like he's somebody famous.
Na alikuwa anauliza yule mama kama yeye ni mtu mwenye alishajulikana sana, wewe unajua mimi niko nani?
Well, that's a big question we're going to try to answer today.
Unajua na kwa ni swali mkubwa ile tunapasha jibia leo.
Do you know who you are?
Unajua wewe ni nani?
Do you have any idea who you are?
Uko na wazo kidogo ya kujua wewe ni nani?
When you know who you are, it helps set the course for your life.
Wakati unajua wewe ni nani, utabadilisha namna ya kuishi maisha yako.
It keeps you from getting off track.
Itakusaidia kwa kubaki hapo kwa njia yenye inastahili.
Never forget.
Usisahau.
You are made in the image of God.
Wewe uliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Just as important as that,
zaidi ya ile maana,
do not ever forget that the person next to you is also made in the image of God.
Sababu kusema mtu mwenye anekana pembeni yako na yeye aliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Turn to the person next to you and say,
angalia sasa jirani yako.
You are made in the image of God.
Umwambie kusema uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Eh, Kristi uliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Now, even bad people are made in the image of God.
Hata watu wabaya waliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Even people who make you angry and frustrated, they also are made in the image of God.
Hata watu wenye wanakusirikisha sana waliumbwa nao kwa mfano wa Mungu.
You see, that's why everyone in this world is significant and important.
Ni kwa maana mnaona kusema ulimwengu hii kila mtu ni wa maana.
Even if they do bad things and make bad decisions,
hata kama wanafanya mambo mbaya na banabaya mipango mbaya,
we can never forget that they were made in the image of God.
Tusisahau kusema waliumbwa nao kwa mfano wa Mungu.
Because if you don't believe that people are made in the image of God,
kwani kama hauamini kusema watu waliumbwa kwa mfano wa Mungu,
then it's easy for you to say, "Oh, just kill them, get rid of them."
Na ni pale utasema kwa upesi wote, ni nani yule mtu alimumuue?
Do you hear me?
Mnanisikia?
That is the core issue of what makes people murder thousands and thousands of people.
Kutokuelewa kusema wale watu waliumbwa kwa mfano wa Mungu ni ile inatuma watu wanaua watu tu.
That's what Hitler tried to do with the Jews.
Jele mnaona mtu mwenyewe anaita Hitler aliua Wayuda gisa alipenda.
Tried to make a point that they were not made in the image of God.
Na yeye alikuwa anasema hawa watu hawakuumbwa kwa mfano wa Mungu.
They would try to teach that in their schools.
Na walikuwa wanafundisha hata kwa masomo kusema Wayuda wenyewe walikuwa naishi kule Almanya hawakuumbwa na kwa mfano wa Mungu.
They brainwashed people to think, "Oh, it doesn't matter if we kill Jews because they're not really people anyway."
Ni kwa maana walifika mtua ya kufundisha watu kusema hata kama tunaua Wayuda hawakuumbwa kwa mfano wa Mungu, haiko mambo.
That happens over and over again throughout world history.
Na inafanyika mu fazi tofauti na fazi ya mingi mu ulimwengu yetu.
Not just with Jewish people but with all kinds of different people.
Haiko tu paka na Wayuda lakini watu wa mingi wanauawa vile.
It's the first thing that a dictator will try to do if he wants to kill a bunch of people.
Na janja kitu kenye kile dictator wote atapenda kufanya kama anapenda kuua watu wa mingi.
He will try in some way to make the other people look more like monsters than real people.
Atapenda kutosha kuonekanisha wale watu wenye anapenda kuua kama ni watu wabaya kwa watu wengine ili watu wamsaidie kwa kuwaua wale watu.
As Christians we cannot do that.
Hasa kama Wakristo hatupashi kufanya hivyo.
We must remember that everyone.
Tunapasha kumbuka kusema kila mtu
is made in the image of God.
Aliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Can I get an amen?
Amen.
Thank you, church.
Asante kanisa.
Even when people have messed up their lives,
hata kama watu wanaharibisha maisha yao,
they may have made the image of God look not so nice.
Wanaweza kufanya hata mwili yao wala ufano wa Mungu isionekane vizuri jinsi ilipashaonekana.
Through their sin and rebellion, they may have distorted what looked like the image of God.
Kupitia dhambi yao na mambo mabaya wanafanya, wanaonekana kama kabisa wa kuumbwa kwa mfano wa Mungu.
But we have to remember they are still made originally.
Lakini acha tukue na kukumbuka kila wakati kusema ingawa yote ile inaonekana lakini waliumbwa kwa mfano wa Mungu.
This is so important. God put this at the very beginning of the Bible.
Inakuwa ni mzuri ndio kwa maana Mungu alitia ndani ya kumwanzo tu ya Biblia.
Genesis 1:27.
Ukisoma Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 12:7.
So God created mankind in his own image.
Inasema ni pale Mungu aliumba mtu kwa mfano wake.
In the image of God, he created them.
Na kwa mfano wa Mungu aliwaumba.
Male and female, he created them.
Mke na mume ni Mungu aliwaumba.
Now we're getting into the next part of the series.
Ni kwa pale tutaenda tena mwatua ingine tena.
We're going to start next week looking at marriage.
Na juma ijayo tutakwenda kujifunza kuhusu ndoa.
Because God took male and female and then he put that together to make one.
Kwa ajili Mungu alibeba mume na mke anawatia pamoja ili wawe mmoja.
So we're going to begin to teach about that next week.
Ni pale juma ijayo tutakwenda kuanza kufundisha kuhusu hiyo.
But for today I want to end with this very important point.
Lakini kwa siku ya leo tutakwenda kumalizia na hii nukta ya maana sana.
You've got to know who you are.
Unapasha kujua wewe ni nani.
You and I, we are the children of God.
Wewe na mimi tuko watoto wa Mungu.
So you and I were brothers and sisters.
Wewe na mimi tuko ndugu na wadada.
We cannot forget that.
Tusikuwa na sababu ile.
And because of that we are bound together.
Ni kwa maana gisi tuko tu wa ndugu na wadada tulishafungwa pamoja na Mungu yeye peke anatufunga.
We're bound together forever.
Na Mungu anatuunganisha kwa milele.
So we have to go together.
Kumbi tunapasha itika kwenda pamoja.
And we have to grow together.
Na tunapasha kukomala pamoja.
And never forget you and I were made in the image of God.
Na tusisahau tena kusema wewe na mimi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Doesn't matter if you're handsome or ugly.
Haijali kama uko mzuri kumacho wala uko mbaya.
You're still in the image of God.
Lakini uliumbwa kwa mfano wa Mungu.
Doesn't matter what color you are.
Haijali rangi yenye uko nayo.
Doesn't matter what language you speak.
Haijali na lugha yenye unaongea.
Doesn't matter what kind of clothes you wear.
Haijali nguo yenye ulishavaa.
You are made in the image of God.
Uliumbwa kwa mfano wa Mungu.
And this is the foundation for your Christian growth.
Na ile inaweza kusaidia kukomala mkiroho.
So I'm going to ask the worship team to come on up.
Tutaomba waimbaji.
And we're going to spend a little time in ministry.
Na tutakwenda kupitia wakati kidogo kwa kuombeana.
And here in a moment I'm going to ask all of you to begin to deal with this idea of who am I?
Sasa ni kwa maana kwa hiyo wakati takwenda kumiomba mkuu nafikiri kuhusu ujiulize mimi ni nani ujiulize
hilo swali. Everyone in the church to begin to pray by yourself.
Acha kila mmoja ndani ya kanisa kwenda jiombea kusema mimi ni nani na Mungu akufunulie ujue wewe ni nani.
And I want you to begin to come before the Lord and ask him to show you who you are.
Napenda uende kwa Mungu na umuulize ujue wewe ni nani.
So I'd like to just ask you, church, let us all just right where you are, just get down on your knees.
Fazi penye uko ukiweza twanga magoti yako.
And I'm going to ask the ministry team.
Nataomba wazee,
elders and ministry team, you'll just go around and begin Wende, to pray over people.
Mkuwe naombea watu paka gisi walisha tuanga magoti penye walisha ikala.
Just ask God to reveal himself to you.
Na muombe acha Mungu awafununie watu wajue ni wanani.
You see, when you know who you are,
unajua wakati unajua wekenye ule uko,
nothing can shake you.
Hakuna kitu kita kutingiza.
When you know who you are, you can't get derailed off of the train.
Ukijua kile huko hautaenda nje ya njia.
When you know who you are, it doesn't matter what people say to you, what names they call you, you will be strong.
Ukijua kile huko hautajali na venye watu wanasema lakini utakuwa mwenye kushikamishwa.
I just want to ask you to bow your head and close your eyes.
Napenda ufunge macho yako.
And let the worship team just lead us in this music.
Na acha waimbaji watusaidie na hii wimbo.
And the ministry team's going to come and just pray over you.
Na wazee watakuja mbele watakwenda na watakuwa naombea watu.
Hallelujah.